Mashambiki magwa kitwi na kukiza sika tombine mwende temuno sana makae. Mashambiki magwa kitwi na kukiza sika tombine mwende temuno sana makae. Mwese kuma yuko ndo kundika kina pina wadhiko. Indebe ndungwe ndo motabia. Mwese mwese kuma yuko ndo kundika kina pina wadhiko.
Lovers, Iguadile, Emambi, Ulondo, Ase, Simo.